This is an MUT Radio podcast.
Right now, usekhona ke umfoka ngcobo endlini zomsakazo. Mr. Mapholoba, sikubingelele and welcome to the Weekend Breakfast Show. It is a pleasure ukuthi sibe nomuntu engikwi age yakhe naye ngizom interview, especially someone engimbona ukuthi no man, he is going somewhere. Welcome to the Weekend Breakfast Show.
Hamba kanjani?
As I was saying, Guti, I'm speaking with someone who is in my age. So we are Guti. He's thinking now that we are outside. Yeah, speaking a little squamgele emoyeni, Mr. Mfoka Ngcobo.
Yeah, bafo, yeah, bafo. Nami ngin bingelele emakhaya, ikama kumfoka Ngcobo, kamuka emanzi mtoti afelekisi. Yeah.
Yeah, sikunjwa siyakwamukela on the Weekend Breakfast Show. Sikwamukele. Can you please tell us more, Guti? Who is this guy? Abantu abambona kuma live umfoka Ngcobo. Who is this guy, man? And yeah. Uqhamuka kuphi nendawo?
Yeah, njengoba nje sengishilo bafo, la ngiqhamuka khona bafo, ngiqhamuka eAfelekisi.
Yeah.
Yeah, njengoba ngila bafo, wena la endlazi emithi. Bonge kakhulu ngokungamukela kula nina bafethu. Oh. Ne support nje fethu.
Shout out.
Ngasho nje kanjalo. Yeah. Okusebenza ke bafo mhlambe emculweni ngijwayele ukuba khona la eThekwini naseGoli yabo. So kodwa isikhathi esiningi ngasho nje bafo njoba mhlambe ngasho nje siqondanile cause kade ngiseGoli nje last week.
Yeah.
Futhi sathi ngifika nawe bafahla uzomdinga la.
No, I shout out to that. Yeah. Shout out. That one deserve this horn. Yeah, pu. Uyena kumfaka Ngcobo la njengoba besimzwile ukuthi bese ichazile washo ukuthi uqhamuka endaweni yase Love. So I want to know something mfaka Mapholoba about umsebenzi wakho. Can you please tell someone who is listening to the Weekend Breakfast Show ukuthi what are you doing actually? Imuphi umsebenzi wakho owenzayo?
Mina kahle bafo umsebenzi engiwenzayo. Ngiyiproducer futhi ngo DJ.
Yeah.
Into engiyenzayo nje bafo ngishaya nje ama beats bafo yabo lo nto mase ngibiza vocalist or artist icule kuona
licule
yeah and music engiyenzayo isikhathi esiningi ama piano ni afro house yabo
mhlambe how long have you done that sekuyisikhathi singakanani mhlambe waqala nini doing hey, that job
kade kaqala
it's been a long time
kade kaqala sakuyona lendlela
mhlambe monga estimate do you still remember unyaka mhlambe ukhumbula ngawo uthi no man
yeah around 2016-17 yabo qala nje ngihlala ngithi ngizwe umculo
is there any improvement if you compare back then what is that improvement? I want to know that improvement.
Hey, fits. The deep process, fits. The more invest this card sakho kuyona, the more cool. And the more uyithanda ulalela umunye umculo. Yabona. Ngicathi nawe ukubona fits more comparison ngoma zango 2016 nezamanje ukuthi sound yazo ayifani. Yabo amapiano angalesa skathi lesiyango 2020 safika. Manje seli better. So ngisho nje ukuthi improvement ekanjalo. Ngakumina izali nokuthanda umculo.
So I want us to go straight without wasting any time to go straight to your album which is Ubizo. Yeah, when that album was released.
Around February.
This year.
Yeah, this year.
This year.
Yeah. And ama artists engiwaphethe bafo ngicansi uwabone u 6 tracks nje bafo. And I feel like ngathi like inyanga unyaka uqala ngitsike ukuthi ngikhiphe at least ngipushe zona lezi ingoma lezi zo 6 then mhlambe ngibone ngabo September omunye music engizokhipha yabo lo nto it's like Ubizo fethu bekuyigama nje bafo elifikile nje bafo it's like uyalizwa nalo lino isiZulu phakathi
yabo
lo nto leyo
isiZulu yasithanda vele
hayi isiZulu fethu yona into engiphila ngayo bafo because yabo even nalang sonta khona bafo ngicansi uyazi ngiyiNazaretha yabo so nje fethu into buntu part nje futhi yona into engiyithanda.
Uyasithanda usiphuzi, uyasithanda.
Ah, ngisiphuzi zona. Ngasiyeka bafo, ngisiphuza.
Oh, uthinta kancane.
Awangitsida bafo, kodwa
someone was telling me ukuthi ayikide kuthi utshwala bezulu. Akubona bezulu. Why us as abantu amaZulu like even will even say inkuku yesiZulu. Uthi ayikho inkuku yesiZulu. What if kunomuntu owumxhosa? Shuthi yena uzothini? Inkuku yesixhosa.
Inkuku yesixhosa.
Yebo. Uthi there is no such thing. Ayikho into inkuku yesiZulu. It's just inkuku yasekhaya. Yeah, no to do inkuku yesiZulu. No, thank you so much, Mr. Ngcobo, mfoka Mapholoba. Mfoka Ngcobo. So, as you are still explaining about the title of the album, yeah, Ubizo, yeah. Can you please tell us, ukuthi, since I haven't heard any song lapha kuBizo, yini le yakwenza ukuthi uzucabange ukuthi no man, let me name this album Ubizo.
No, but
what was happening?
No, bafi into engifikela fethu yiyo lo nje njengoba ngisho ba yabo lo nto leyo ukuthi mhlawumbe ngiqhamuke nento ewubizo yabo lo nto leyo khona insizwe engisebenzisana nayo fethu ngicansi yamazi siqotho
yeah I know siqotho I know
so at that time I think koni track esayishaya nayo yabo lo nto leyo ewubizo yabo lo nto shuthi nami bafo so ngathini sayisebenza kancane sathi sisebenza kancane shuthi ngathini ngathi sengizokhipha le EP le nayo lo ngoma beyibiza ubizo
okay
khona lento ukuthi kuqhamuka igama nje fethu othi singifike naleli nalo likufikele ukuvumele futhi uzwe no music yakho ukuthi uyalifanela leli gama le yabo lonto ngithi ngitsinsathi ah ngilikhiphe yabo lonto ubafu nakhona ngikhumbuzise ngesikade uthi fethu bayikhumbula lempahla le esayishaye ukuthi ubizo yabo lonto ngathi oh yeah yeah ngiyakhumbula yabo lonto kodwa ke ngamchazela ubafu ukuthi hayi no vele senza umusic ofanayo yabo lonto la o like I ngathini o like spiritual yabo lonto leyo nje so ngathi hayi no bafu lokho asikulungise iceleni yabo lonto now uzolikhipha futhi it's like cause ingoma vele ziyafana yabo lonto amagama azi yabo lonto
so since as busungitshelele ukuthi from 2016 waqala what can you say mhlambe what can you define impumelelo in your own words impumelelo nje how can you define the word impumelelo nezinto osuyifundile
bafu impumelelo angazi bafu ngathini
ku can you come closer to your mic
yeah ngasho nje bafu ukuthi impumelelo into esetshenzelwayo into esetshenzelwayo yabo lonto because khona ingoma esiyishayele kuthiwa impumelelo it's like yangifikela kuyona ubizo iculo unolwazi sinolwazi la yabo nginahamba nayo vele so yeah ngasho nje bafu ukuthi impumelelo into esetshenzelwayo futhi into ekumele nje futhi uma ukuthi uyinikele kuleyonto leyo ofisa ukuyenza and into ekumele igama kumele libe sengqondweni impumelelo yabo lonto so into yakho izokwazi ukuthi ilonke kunokuthi uhambe lokuyeka yabo lonto ubuyele uhambe
okay thank you so much so right now I'm going to play uthando lwami featuring Supreme RSA is also here as you as isakutshelile ukuthi umfoka Ngcobo yena akaculi but he is a producer he's the one who is making ama beat and then bring ama vocalist just to ukuthi aculeke kuleyo beat abasuke beyibekile I'm going to play this one beautiful song ethi uthando lwami right on MT radio and then I want Supreme RSA just to explain further ukuthi kwakusekucaba wayesecaba ngani mse esebhala lamagama lawa hey ijulile yona lengoma but akuyizwe uyithokozele uyizwe ukuthi imnandi ngendlela emangalisayo imnandi kanjani it's exactly 12 minutes to 10 mse yangena uKing Africa with ushuni wengoma njengamanje akuyithakasela Right now njengoba wazi ukuthi we still have umfoka Ngcobo la endlini zomsakazo which is MT Radio usechazile kumfoka Ngcobo ukuthi yena impumelelo angayichaza ngendlela eziningi ezahlukahlukene ezingafani and he even mentioned ukuthi he started being a producer on 2016 and he has learned many things la emdimeni yokuba producer so right now we have uSupreme RSA which is his vocalist I wish I had a vocal baba I wish I had a vocal.
Anja sami.
Ah man.
Haya. Muntu wami kukulami bengisacela ukunikeza utha. Andolwami. Haya ya ya ya. Tana Sami, Mingsa Peru, Peru Bambi Santa Sama.
Shout out! Oh, my daughter, shout out to you. Bengisacela ukukubona cause angikuboni musu kuyifihla ngama computer.
Okay.
Bengisacela I want to see you, bro. And it is Supreme RSA right here on the weekend breakfast show. So, the only thing I want to do ngizokwenza nje into emnandi kakhulu, ngithi shout out to Mr. Not Mr. kahle but it's Supreme RSA ngizothi nje Shout out to Supreme RSA. Can you please tell us more, Supreme RSA, because of time, Uguti, who are we talking with? Uqhamuka kuphi yini umsebenzi wakhe?
Ngabe ngisayidonsisa kakhulu ngalebingelele kwabalaleli behlelo MUT. Igama nginguhlonipho isibongo ngwakabhengu. Ngiqhamuka kaFelekisi niye elovu kasi section.
Yeah.
Okangcobo is my neighbor.
Okay.
Also my little boy. Umfana wami omncane.
Okay.
Ongshayela ma PT, yeah. We work together.
Okay. Wow. That's a very good, very powerful word. Mfana omncane. Yeah. Uzwile mfana ngo.
Kuthiwa ngumfana omncane.
Yeah, mfana omncane. So, because of time, Supreme RSA, I want you to explain kimi ukuthi lamagama owabhala la. What was happening? Because this song is very nice. What was happening? You know we cabanga by that time ngalesikhathi wathi mayifika umfoka ngqobo nathi na ibeat wawusugijima uhlala wathi no man. This beat is very nice. I angeke ngigijime ngihlale phezukwa. What was happening that time?
Mfana kithi indaba yami enkulu.
Yeah.
Ithanda ukuba enkulu but since uthe mele siyenze bemfishane ngenxa yo time. Angazi ngayishotha kanjani but I'm going to try. Nginenkinga mina since the age of 10 I've been a boy obemiswa imoto.
Okay.
Kuthi wacule, acula uRihanna at the age of 10 bengicula uBeyoncé.
Mm.
Bengicula yonke lento le. Mm. So ngathi ngayibiza ngomusic, music holic, I don't know what to call it, ngiyahlanya ngomculo.
Mm.
So anytime when I hear a beat, I just compose.
Go crazy.
Yeah, kuya nanokuthi imood yami kanjani ke. So the time ngizwa ibeat umfoka ngcobo ngimfica e studio. Shuthi ngangimkahle nomuntu wami ngangimjabulele ngangihappy emathandweni. So whenever I hear the beats I go with the mood ngaleso sikhathi. So kuyacaca ngangihappy nomuntu wami ngoba indlela engikhuluma kahle ngayo kuyazwakala ukuthi ngisowe nje. Ngila nokumlobola nokumthanda. So kuya kanjalo ya yeah. It just vele kufike impethu is like ngathi ngiyilala ngiphupha ekseni. Oh ngathi khona idluze eliphila nami elivele lingilethele zona ingoma.
Okay, can I ask only one question since you're talking about lobola?
Yeah, yeah.
I'm giving you 100,000 right now. What would you choose? Uthenga ipolo or uya lobola?
Ngingalobola. Ngingalobola.
Yes, yes, yes. Ngingalobola.
Yes, bafi imoto seyidinga.
Yes, yes. Imoto ngiyidinga njengamanje but umuntu phambi kwami njengamanje ingaphezulu
kwemoto. Yeah, that is very powerful. No, siyabonga kakhulu Supreme RSA. You've got a nice voice. May the God Lord continue blessing you more, guys. Right now we have Unolwazi. Can you please come closer? Girl, uyena ukucula lengoma, ucula yipi ngoma? But uzoyisholo yena. Uzayisholo yena, sikubingelele mfoka, sengithi mfoka, not mfoka, I'm so sorry, ndoboshwa, yazi ngoshawe. Sikubingelele Nolwazi on MUT Radio, uyabona indlela ozirepresente ngayo, even nami, umoyehla, ngiyazithoba. Sikubingelele and welcome you to MUT Radio.
Sawubona njani?
Ngiyaphila, how are you?
Ngiyaphila.
Okay, no, okay, since nje vele isikhathi singasekho, can you please tell us more ukuthi ubani esikhuluma naye, uqhamuka kuphi nendawo, yini ayenzayo yena ke mhlamba?
Ngikhuluma noNolwazi wakangcobo ohlala emanzi mtote love ka C.
Okay. Oh, home line. Okay. No, thank you so much. I heard you kuthi uyacula wena. Mhlambe is there any time la khona mhlambe nawe ungacabanga ukuthi uyokucula mhlambe amaculo akho umfoka ngcobo? What was happening by that time esethu umfoka ngcobo yas as an approacher? What did you feel?
Hey. ngazizwa yayi ghost yam. Bangijulisa ufoka Ngcobo, hey mina ngangiculela igospel.
Yeah.
Hayi ufoka Ngcobo ke wangibiza studio. Sayishaya ama Afro house. Nakhona yabona uyibhala le nto le yamele ucabangisa imo sakho obhekene naso yabona nje.
Manje manje usuzobuyela la ka gospel.
Ay gospel ngiyathanda kodwa yonke ay kude ngathanda ukucula konke ngizokucula.
Awucabange you are singing about impilo mhlambi you are singing about mina ngeke ngicabange ngami ukuthi what if mina sengicula ngepiano sengizocula about sisekumnandi izingane kwasho kwacima and then when it comes to gospel sengizocula ngokuthi manje uNkulunkulu you see. But since Beshilo vele ukuthi uyacula, can you please give us a kancane nje just ukuthi usifake in nesibone ukuthi no man she is a singer.
Yeah.
maybe only one song because we are only left with 4 minutes or 3 minutes.
Impumelelo yami ayingavusi uthando elahluleka ukungipha lona ngisaphanta mina ngisazama izinyembezi zaziphumela kanti nethemba lalingasekho ubunzima babunyukela oh konke ngakulwela
ah madoda. Thank you so much. You've got a very beautiful voice. A very, very beautiful voice. Sengathi uNkulunkulu angakubusisa and continue. I'll bless. Le nto engazuthi engazuthi linesihosha iqede right now. In the wonderful name of Jesus Christ of Nazareth. No. Thank you so much for your time. Ngiyabonga kakhulu for isikhathi senu. Angazi ukuthi yiphi ingoma ebesizophuma ngayo. Mhlambe ke Mfoka Ngcobo siphinde sibuyele kuwena. Ngiyabonga kakhulu. Nolwazi for you've got a very beautiful voice eh ikhona la ngahlangana khona no Nolwazi ngahlangana no Nolwazi she was singing it was my first time ngimuzwa ecula mina and ngeza kuyena after eqeda ukucula ngamtshela ngathi sis may the God bless you. You know why?
Ungazile ukuzocela inamba
ba. Ngangazange ukuzocela inamba. Naye ukhona ngasho. Ngangazange ukuzocela inamba. Ngafika kena nje ngathi uNkulunkulu akubusise. Yazi ngobani? Yeah, wathi mayicula ngavele kwavele kwahlasimulisa umzimba. Yabona ke umuntu ozothi mayicula ngishawa ama goosebumps. Lo muntu uyacula lo muntu. And then ngakena ngathi no man. Mhlambe ke Mfoka Ngcobo, what any wise way to kumuntu mhlambe naye osaphusha ofika ofisa uthi nami ngelinye ilanga ngeke ngihambe ngiye eGoli mhlambe yabo yini ongayisho kuyena
na futhi into engingayisho kumuntu like ofisayo ukuthi like kumusic nje isikhathi kahle hle sibalekile yabo kuwona umusic yabo ngathi mawenza umusic nje ungayinikela nje isikhathi sakho sonke kuwona nokubekezela ke nokusebenzisana nabantu kwazi ukusebenzisana nabantu because moloko uyivalele nje bafo ukuhlela umusic wakho ugquma lento ngeke isize lento yabo kuhle nje ukuthi wazane nabantu uhlangane nabantu ni pushing lento yabo nje kuningi nje bafo and ngingasho nje ukuthi mo uthi now vese uye goli baningi ama artists egoli yabo na azama impilo afuna ukuyohlanganisa yabo nje ukuthi wena ubekezele usebenzisane nabantu ukwazi ukusebenzisana nabantu impumelele lapho ukuthi nje uhlangane nabantu because nasi sisho siyasho bafo inamanga
yeah supreme RSA anyone's with ungawash
yeah into engayisho ngamsana naye umfethu nami ngithi whoever ophushayo lapha akaphushe kodwa ayixhumanise nabantu angayivalela endlini
yeah
akaphume ngaphandle.
No, thank you so much guys. Ngiyabonga kakhulu Mfoka Ngcobo Supreme RSA Nolwazi. Thank you so much for your time. Sengathi uNkulunkulu anganibusisa and continue new push elo music omnandi kakhulu. So phuma ngayo ke ingoma emnandi kakhulu mina ngiyinsizwa kaMaphumulo Mashimane Masene uzokuthi uzukuzela uZulu omkhulu Dongcabe, the king of OB, bamiza inkosi yama OB.
This is a MUT Radio podcast.